ambao wanamfuata mtume nabii asome kilichoandikwa ambaye kwao wanamkuta ameandikwa katika Taurati na Injili, anawaamrisha mema na anawakataza maovu, na anawahalalishia vilivyo vizuri na anaharamishia vilivyo vibaya, na anawaondoshea mazito yao sharia zao ngumu na makongwa minyororo ya dhambi waliokuwa nayo. Basi wale waliomuamini mtume huyo na wakamheshimu na wakamsaidia na wakaifuata nuru waliyoteremshiwa, hao tu ndio waliofanikiwa.